wanyibagiwe kubera amakosa yanjye nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe umwanzi yameze imitego atwara bamwe ndasigara nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe inkingi negamiye amizero yabihebye rukundo rutagere sukuye nasanzu kinzirikana kubera impuhwe zawe wandinze kuba mu makuba yahoraga nyugarije nasanzu Shira, what is it, Jesus?